Ichi chirifi echa kukana asubira kuri inenge fyo chiri kuri imwe ninjisa ningire oku yeberero kutila na lingo wange le chiputulu wacha kwa bumbi munda na chichiru wako fipa anonu na atile mwina neva ilu wako la shimikilanga na fika kuya echo ena talandeshi winanguli mwakuri ine ena alino kutuwa jira fye elina chifika kwa mwinshi biri achisosa kuri ine achitila mwina neva ilu nate ndekaka leo kushimikila imwe tamuchelelwe na achisosa chisuma achisa kuri ine achitila chila tende kwa kushimikila na karya na chivafye ngoo lelo lela echo na chitonton kanya chisuma na limo na achisosa na alishiva ifyo chavo kushimikila imiku ibiri atema itatumuka subakamo tena chilava icha kuna shanga nshi walishiva chiria makamaka ilio baliaba ichengefyo tuli mwalishiva muka tikava na banono chiria chiria kachisenda nshita itali echo tulinga walichapamo kaba munyina kabiri ifetu wabanga wafuana pamo kabiri imitima Yesu pamo ama tonton kanyo Yesu chapamo wakutila tuinga bombela pamo kubufumu kwa kwa lesa kabiri ife tulefwa ya ukuba pamo na imwe tena chiri tena chintuisha wama echo na chilomba kishikuru uku mpela isambiliro ili inono palia ichintu chimo icha palanga pa kutampira shishibe ifyo na lasosa na nomba lelo walate ndekafye elio kabiri konse uko ena ale tutungurula tena chishinko kutila ifwe tuwava alingilo kutampo kulonga na okwa nshi kumutanda mu Fairbanks, Alaska ubwa lenga ikumilimo na fisano ukutendeka na ubwa lenga ikumilimo na fisano elo nshire tonto nkanya na alaya kakulia pali inshita pantuni nkwata okula nshanya na kumbi uko ndeyako kuliamu British Columbia peicho nshire tonto nkanya ndino kuhisa ima inshita nabo palifuwa ya ukuteanya ukulonga na kwa bashima kwebo bashima kwebo aba ume abena Kristu ine muchi nende lomba noku kabila mapepo yenu kukulonga na ukuleisa uko tuleisho kupekanya nomba kabili nalikwete ukulalikwa inshi kuishi nono isha pitapo pachintu chimo icho icha mfike wino kuline kabili nshishi venga ndi shikuru muli tena atema yo ndi nokulo lilafye nokusanga bashima kwebo balefuwa ya ine okuya ku Phoenix mujanuare kabili nokuya ku Charity ili onse nshitaimo ya ushiku umusumba onse wa Phoenix elio kabili okuisa kwata umusonkano panuma chiri acha mfuike nge cha kusekesha kuline pantu tena kutichampela ishu po kuisa mkulanda kunkuta kabili na kuli baka pyunga bonse ili ngiline abantu batontonkanya ilio paline pamlandu nde baula sano tubungwe kutila ndasusha abantu ababa mukabungwe chaba filia nakalia sonta abantu chaba kwati ngana limwene omuntu kuisa kulia kumumana kuno mubwato kabili bulio bwato mwali utupundo twingi kabili nali shibe kuti bulio bwato tabwa katale okupita mumi kuisamba kulia ine kuti nde punda nokwe babula bulio bwato na makanga nshinge efyo ningachita lelo te muntu mubwato nde babula ubwato ninchiba ubwato tabwa fike kumpela kabili nali shiba kabungwe takaka fike kumpela lelo nali shiba abantu mukati mulia bakafika na kumpela nga mwafumamo mwamona lelo chaba kwati nga mwalikwete moto ka iya kale kabili mwalea pamulu walupili kabili ninji shiwa kutila ilio mwatende kukulia kuluba lilumbi tamwa kwete ama buleki ine tetimbe uwa kukanya umuntu nde bilikisha kukanya yena tena chaba ni moto ka iyo alimo ena alinoku itena kabili fia efyo na akabungwe kaba nde tontonkanya abantu abe katilira kuli tulio tubungwe wati chali nilesa umwine kabiri bala lekela ko kuchebo cha kwa lesa ukuikatilira fye kukabungwe chisuma ilio bachitachiria nde tina balino kupanga ichirubo ichikalamba nganshi kabiri tachabo kutila na likuata ichintu chimo kusushio mundumo lelo wena wato ubo aninemo mwamona nduwa shininkisha tabwafike kumpela akabungwe taka katale ukufika kumpela lo Kristu alino kuchita eicho mufumemo fyemu ukufuma mubwato ubulesuma ubwakabungwe ukuingira mubwato kwasiyono busuma ubwato ubwakale ubwobushatala ukufirwa ukufika panchita Kristu kabili chiria chiri nde tontonkanya kuti champela ishuko okuyalanda kulibalya abaume nomba nde tontonkanya nalimo munobushiku bwena bushiku bwamulalilo Kabili ndeo mfwa bachikwanta ulu batisho bali noku kwanta na kumbi. Ndeko ayo kuisaku kumula lilo. Shari leko inshtaya kulekelesha. Pauka nawa kuno. Shari leko kabili nalishiwe uwali ubushiku. Wapa mulungu wanta nsheicho nalikwanta ukuitianya ukuba kuno. Pakutila ningasangwa ako kumula lilo munshtaya ubushiku. Pantu ine muchi ine ndeto ntonkanyo kutila tena mulimo wa mwina Kristo nse kukulia umulalilo. Baibele itila nga atamulile ichita mkwete chikutulu wapa mwana ine. Kabinde chetikilo kutila tena ni nishita ya chilangisho kubena Kristo. Nga atatuleli yako buena tatukwete chikutulu wapa mwana nkwe. Kabinga tuwali yako buena haba shiene liena tulino mlando kumubili nemfwa ya kwa Kristo. Hei cho chila leta kuchifulo uko chilengo mwina Kristu ukupepelapo ilio aleisa kumulalilo. Ife tulingilo kuisa ava katina mufuke ava mushilo ukwenda kuyebeli la ifilubo Yesu fionse ukupepela na umonomu bie. Techi yafe cheka leo tulingilo kumfwa nga kuliko mnyina temwa nkashipaka tikesu. Uo tule mwono kutila aliko kunse panono pachikulo chimo. Imitima Yesu ilingile ukumukwatile chisendo lio muntu panichita ya abushiku ya mulalilo. Makamaka ukuba mwono kutila vena valino kuisa nukulio mulalilo. Ukukanae wawuluwa ninsonde, pantu vena, niwa mnjinefwe na vankashi. Nomba, pamilungu ii nono ya kunuma, ibiri atemwa itatu, imilungu ibiri, ukuya muwa butatu, ine nshala ndirenga nshi, na letu shafye. Pantu ichichapa langi nshita ya kutusha kuline, ilio takulawa u, ukusunka, ukukalamba. Ukumfa mnina neva ilo kulanda pali ukukulandila kavela paka chikawa ma politiki na bantu. Abu haba kuata ukwilu kwa kwine kwine ukwafiria fintu. Pankondo ya vipisha ii paleme ii kesa wa ukufuma mudisemba ukushinta mujanuare. Chisuma tena chirifye chiria chirifye ngecha alungama tena maka ileta. Noku itendeka elio kabili ama bomba yamo kabili chiria kuti taipwishisha. Echo inkote kuti iwepo. Unkondo ya atomiki, ifwe tekuti tuchichitefye. Lelo chiria, tachitinya umina Kristu. Atemwa tachiringilo kutinya umina Kristu. Tulingilo kuwa haba iteanya pali miniti ili onse, ukulole la pali shikuru ifwe ukuisa. Kabili owe, inshitaishingi mwamona ifi, ichi tachire yambulwa, ichichirifye panopene pamushi. Takulitepu na nguimo, echo taulingilo kuposa kwa mano, icho oleso sa. Palo waku ya kumuntumbi atemwa na fimbipo. Tena chirifye kubeka la mushi. Demweba ifyo na lechita. Na ile mukulunga utupale. Kabili lelo nshachita winonga nshi. Takwaba utupale utu inginga nshi. Kabili ndino kuya kwa lasika nomba. Ukuya mukulunga impanga. Kabili nalimu abantu bamo limbi. Abantu abengi cheti ulande chiri apali tepu atemwa chintu chimbi. Bantu kwali ba abantu abengi abasha chetekela mukulunga na kalia. Kabili lelo, yonse ndamona, nivali abasha chitikila mkulunga, ukubaletila chipimpia chanama, vena vale kushiwa winonga nshimule mona. Kabili, ngana mayo inshitai mwari njevele atile mnina Branham, lenje wakutila wakutila ulalunga tukalulu, na atile ee mayo, nomba nshile landa pamweo usuma ee na, alitangilako. Kabili atile, owe, chiria kutumpa, iwe taulingile ukulasa, tulia tukalulu. Echo kanshi tachari, inshita iye ne tayafu ile mpaka na mayo mwine atile, ushekuti wande tila kotumo, tulia tukalulu. Atile tuwe na tuntu tusumanga nshi uto nshata talari hapo. Na atile chisumande mwana chiria, echo njita ulutambi, mwamona, kabili umomuntu atile chinshi icho ole pilibula. Na atile ulia na mayo alikuata ulutambi. Na atile ulutambi muntu yo usha kuata ukushipa, kukuipa ya kalulu, nilokuti amuri ya panuma ilio muntu umbi amuipa ya. Echo nde mwana chiria echo mwingeta ulutambi. Owe inenshava nineka chingirila. Tache tekela mkuipa ya nokuposaika. Na lisambirisha mulumendo wandi. Valiaba lunga pamona ine. Mwilaesho kusenda ichiri chonse kanofye nga mulefa yoku chiria. Mwamona tireke nicheka. Mwilala sechuni kukula safi. Mwamona chiria tachawa ama. Na mkuata icha kulasa. Na chibiku wapa mulupa ya nokulasa palichena. Mwilinokuli ya inama ya mumpanga liena. Yabi kilwe pano pali ulio mlimo. Kabili ukuiposa ikafye, chava kwati ukuposa ikaichi ntuchilichonse. Chava ichalungama kuchichita, ukulasa inama ku kuchakula safye. Kabili ilio naya mumpiri mwema nandi, tachava sana sana ukuya kulia pamulandu wa ukuya mkulunga, ndaya kulia ukuya ikalane kanalesa. Imwe bamo nga mwamona kuishiba kwandi upapulishamo uko nakwata nililia ilio naya kunse mkulunga elio nkumanya lesa. Pakuishiba kwandi konse nshata langu atapokumo nga kulia uko nakwete uluchelo lumbi. Kuno kuinefye ukuya mkulungo tupale na limona ifintu ifingi mubumi kwandi ifishibilo nefapwa kabili na fimbipo elo chiria chali njikete na makanga nshukuchira ichintu chiri chonse. Icho nshata la uko kwa tapo na nomba. Elenganye nifye nomba. Talifye pakutula kwa kasuba. Ya leloka. Kwali ya makumbi ayene yene konse. Kabili ukumona ukuimbini na kuntanshi andi. Ukuima pamulu. Ukufuma kwati. Kulikapu wikele pamulu walupiri. Ukuikala palya. Imikola mfula itatu ukuima pamulu kabili. Pamulu. Mpaka waisaba uane nukanganshi. Umubili onse mpaka tekutu ulande na kabia. Elio kwenda ukupala makuliena. Noku mumfu wakulanda noku shininkisha imbila ine, iyo ule shimikila ukuba ichine. Mamona, atile Yesu uwa mchipingo chipya, Yehova wakale, ena alipili wilefye chipimbo chakwe. Yesu ma, alikele okusoma chilia, na sangilo kutila liliyeshu wilimoline, uko wene apili wile mimonekile yakwe, mchigriki cha apili wile okuchinja icha kufimba pamenso chakwe. Mtefili afine chipimbo chakwe. Lelo icha kufimba pamenso, takwe. Chai shilefi kapachiklo wene ali ukusangulwa. Mamona, chiria chile pilibula ena apili wile omusango wakwe, ena ali nilesa Yehova. Kabili lesa Yehova, ali pilibwile omwine okufuma kumupashi, no kuisaba umuntu. Ena ni Yehova lesa umowine, ichaba uli ali nitata, kabili uyu emwana, ukuba umuntu umowine. Kabili ifyo kanshi ena ali mpele ichintu chimu echa kulanda. Ikulunga suminisha ande kabila okuba pali chiria chine ichimu timuru chelo nalimo munchita yaka suba. Kabili ine nde subira ena alinoku mwonekela kuli ine na kabili. Ine nde chetekelo kutila alinoku chita. Pakutila ningeshiba icha kuchita. Ninkwata ichisendo amutima wandi babantu. Iliyo ndemo na ora ile palama, kabili noku ishibo kutila abantu tabali ya baitianya, kabili na batemui kwa bandi, kishive ifya kusta atemwa ifya kusosa. Ndeya kulia noku mwana ifyo wene, alino kunjeba. Eicho, mule mpepila kofye. Elio nkaya mailo mchungulu atemwa pali chibirulu chelo, mnina mno mulu kutana inetulea ku British Columbia. Kabili ndeya kulia pamone nebumba ilia waka piunga wa Pentecosto, eba lipirila ubulendo, chile lipila ponangu iko ebili limo. Kabili, naba lipirila ubulendo kabili, naba kwata katungurula, kabili katungurula, imu njina wa Pentecosto wa isushi wana mpashi wa mshilo. Elio kabili ni nkwata abantu bamo, aba kubatisha muishi na liyako wa shukuri Yesu Kristu, aba lunishi bamone nefintu ilio ndikulia, aba lunishi bachi noweja ni kabili na simbipo, abo aba kwata ukupitila mulia ya matepu ya ile kunse, vali mwona ulobuto kabili walefuwa ya ineo kubatisha muishi na liyako wa Yesu Kristu. Kabili umukalamba uakabungwe kabaka piunga ka British Columbia jino kumukumanya pachiberushi uleisa mchungulo ushiku papani logiku Dawson Creek British Columbia. Kabili ena naku hata insala nechilaka kukubatishiwa muishina ya kwa Yesu Kristu. Eicho mlemo natachilifi okulunga kweka mweba nandi ndefuwa yokubatisha uyu katungurula. Kabili nakashimi kila uli wonse uyo uka ya pamona ine iyinshita muishina ya kwa Yesu Kristu. Imwe mule mpepila kwa mamona, ichiri, ninchi wachina chishinka, jirele ngomu timawandi, ukukwati insala nechilaka, kukumona lesa. Nomba, idio tatulapalama kuchevo, chasende inchita yenu ingi, ukusambilisha fiepa nono kusimamulia mwamalembo, mpaka kutuwaisa kuchifulo, ukusanga uko tuingaya kukupepa, kabili kusenda. Ndeche tikela umomuntu nai minina muno. Inendi njele niko ushe omuntu umo upala mineko mupepi eulandile chumfu ilefye ifyo mnina kushisho omwana wakwe mchine mnjinane emkwai leta omwana obe ino ine nchita tuwalava aba nsansa kuchitachiria. Kabili nomba ine nalichetekela mulichi nomba pakutira ninga chilondoro la kubantu ilio tabalaisa ushe mnjina Arnold Emwali Teddy Chisu manga kuchu waisa kuli piano kukutulishishako. Nomba abantu abengi bala sansa ututunya utunono kabiri bena bala chita ulu batisho watunya nomba ngolu kutalwenu lula chita chiria 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 chiripyo wino lelo mlemona nga bena bala chita chena butantiko obwalukuta tena tachaba mumalembo amalembo tayasuminisha okubatisha kwenu okwakusa amalembo tayasuminisha okusansa umusango oli wonse takwa wanangu umo watalilo kusanswa muli baibele benabali kila muntu ali batichiwe bakwibishiwa mwishina yakwa Yesu Kristu leo nomba akanya muli baibele bali baletele nokubashishisha kuli shikulu bali letele abana abanono nokubashishisha kuli shikulu kubapela mumaboko yakwa shikulu Yesu chilipye mwinonka shimulete umwana wabe kabili nabambi abashala abakweta abana babo abwa balefwaya bashishiwe chinshi walaba abansansa okuchitachiria okuchirengo okoba umulimo wa kushisha utunya twesu utunono nomba Yesu mumalembo nomba mulukuta muno twalikwata utubungwe utwasankanishiwa utwamisango yonse bamo muli bena baprotestanti bamo bakatolika kamiri tulakwata n'abayuda abwabesa muno bali abayuda ba orthodox kuli emulandu wine tulayita fwebe nomupirapo abashaba ikilonganino kabili nomba pakutila mwingeluka tulesha pali ululukuta ukuba ulukuta uluwa mumalembo ukuikalafye na baibele konse uko baibele sosa chintu chili chonse tulakonka chili afya finefye muli ulio msango nomba ulukuta uluwa ntanshi kabili imwe wonse mwewe na Kristu na imwe makapyunga mulino kusumino kutila ili ashiri akale ili alukuta uluwa ntanshi ikwe wonse twalishi bachilia ichi nifya finefye ichachitike na lelanda kulishima pepo Tima pepo wa kukatolika ui kala kuno pa musebo ililine. Kabili atile, Mr. Branham, atile busei weta, kawawa katolika temwa protestant, na atile protestant. Atile kanshi mula tususha ife, na atile iyom kwai, ine chisusha, chisusha bantu, chena lukuta isambilisho ili alukuta. Atile busei wawa kanshi ulaita we mwine baptista temwa presbyterian, na atile iyom kwai. Mwina Kristu fye. Kabili ati le chisu manilwensa uko upanga umusango wewe sambilisho. Ukuba mwina Kristu yolingile ukukwata umufula apa kupangile sambilisho. Na ati le chile chishinka na ati le chena ni baibele. Chisu matile lidi aliashi ili akale ili alukuta wa katolika. Kabili na ati le chisu mabushe chava ava tumwa ava li miwa katolika. Atile emkwai na atile chisuma jino kusumina kutila chiri achishinka. Ena na atile kanshi chinshi imwe tamwika lila pamo na malembo. Atile ulemo na Kristu apele ulukutalu wakwe amaka kukupilibula malembo nshitahili yonse balefwa yokuchita. Chisuma na atile liena imwe mwalipilibula yena. Kabili mwali ya kuata ifyo mwaya kuata ilelo. Atile emkwai na atile kanshi ndefwaya. Uko kipushe chintu chimo. Yena Kristu talingile okusekelela pali lwena. Bantu palu kutolu wantanshi. Ena alipongo lwelepo omupashi wa mshilo. Vena mali undepe ava lwele. Nokubusha abafwa. Nokutanke fiwa. Nokuchitefi kalambe pisungushe fya pulamo. Kukupitila mwisambilisho ili alu kutolu wantanshi uluwa katolika. Kabili fiena. Tafyamo ni kapo mulu kutawa katolika okutula ilio vapili wile isambilisho. Nomba leke nitubwele mono kuwa wa katolika wa ntendekelo. Leke nitubwele mono kuwa ifyo vaibele isosa ifyo benavali. Kristu aendele pamuna balia. Ulie mlandu wine mwema nandi ukutila. Tatuesha ukulewa ula ulukuta ululilonse. Abantu abali wonse mulukuta. Lelo tuesha ukulusunga fienge fyo vaibele ya sosa. Nomba muli maibele, kamu atalile ukubapu akanya, akatalile ukubatishwa. Kamu atalile ukubapu akanya, akasanshirwe, apa liponse muli maibele. Lero apa, epantu chilele muli maibele itila, pale tele ama nakuli Yesu, pakutila ingabika iminwe ya kwe palibe na nukubapala. Kabili atile, eke ni ama nama nonobese kuline, kabili muiba kanya pantu ama befi ubufumu kwa kwalesa wabo. Nomba chiri achishi nkanganshi. Nomba echo kanshi tulaleta aba naba nono nokubapela kufumama boko ya banyi nabo atemwa shibo kulishifwe uwa mumulu kabiri nokubapela mukushishiwa mbufu machumi uwine wine. Abana bandi ninkwata babiri na nomba abo abashatala ababatishiwa na ino ineshita Bantu bena mali shishwafye nalikwata umwana mubukata uyo uwashishwefye taba tshiwe mpantu ulubatisho waba kukulekelelwa kwa membu mwamona ukulangisho kutila na mulapila kaliakanya takachitapona nguchimo ichakulapila po kena kanya kupyalwa fye muno mwisonde kena takakweta makaya kuishira muno mwamona kabiri takakwata olubembu na ngulumo iyo Kristu afire palupanda ena afwire okusenda olubembu lwesonde mpaka kakanya kachite chintu chimo ichakula pirilapo umulopo akwa Yesu Kristu ulachite chikonsolwelo elo nomba nyina kabiri na wishi ama fiyanshi na ama kwa tensambu kuleta akanya nukukapela kukawesesha kulilesa akanya ako akapelwe kulivena na lesa hana mwite mpire ali laire ali ningumba ali kotele enatakwe tabana ali pepele machumi nganishi pachipa ilo mpaka shima pepo ali ile kuliena nukumupelo mlandu wakukolwa ena ale vidikishano kulila pachipa ilo kulilesa kukumupela akanya kabili ati lelesa gamulino kumpela umwana nino kuisa mwesesha kulino nchende nukumupela kulimwe mana chifiashi uli emusango mkwatilemo umwana wenu lesa ali mupela imwe umwana wenu taba afya umusango mwine ngeoto wene afele hana umwana wakwe kabili nomba mweleleta abana benu kuba kwesishamo munobushiku kuite mpile ngafidia hana achitile samwele umu nono nao mumulimo uwa kumushisha nomba tuleishisha nokupela abana benu kuba kwesishamo mwipe kukulilesa uyo uwa pele ena kulimwe kabili ndepe kukutila ababa lumendo abana nono na wakashana awabe minine kuno munobushiku wakensa aba wakasesema na wakasesema abana kashinga samwele ali uwa kalikulishikulu kutila imwe mulema pela ukuba kwesishamo nomba ngachakutila ibumba lili nokukonta mikamitwe yabo pakashitafye mwema temu ikwanga nshikabilesa uwa wamisha kule palama ichipuna chenu ichankumbu noluse ino ora kunkulo iyo ile isapanuma ili otukaya aba abantu aba nono abe minine kabilirena na babe katilira ukube katilira na babe katilira munobu shikumma boko ya banyinabo na mma boko ya bashibo bena ni mbuto ya nkulo ya mailo ukuma bashini nkisho kutida wale kwata kutendeka kwa linga ababa nyinabo na bashibo wale leta ababa nono kuno kukushishiwa kukupela obumi wawo obu nono kulileso wa mweo tata mapansa na inetu wainsa kuntanshi kuno nokupela ababa na kulime mwipepo ili akushisha mapaleni shifwe tulepepo kutila imwe mwalaba pala kukuba ababu mfibenu ababa nono leke niveka lenshi kuishingi ubu umi ubu ansansa panopesonde kabili baka mone okuisa upa kwa shukuru Yesu kechi ya fyekeka leke niveka lenshi taitali abatuntulu ubu umi ubu ansansa nokuba ababu mfibenu lekeni imwe mule matungulula lekeni imwe mukapange wakashimikila wakemba wakabila wambila msuma wamisho ni aba mailo ukufu makuli aba avana nga kukamako obwa mailo obukesa peni feshkolo mwalaba shisha kuli imwe mwabusuma uo mwaisilamo ukulingana na malembo yenu ayo imwe mwatushila ichebo cha mshilo ichiri chani lembwa mwibuku ili akulekelesha ili abaibele lesa kesa funyamo mwibuku ili amweo kuli uli omuntu ukafunyako ichebo kufuma kulichi katemwa kulundako ichebo chimo kulichena tule iluka liena ili abaibele chebo icha kwa lesa icha mshilo kamili ifwete tulunde kwe chintu chimo kulichena atemwa kumyako ichintu chimo kulichena echo kanshi shikulu mtule chileka omusangofye imwe mwachi pela kulifwe nokusambilisha chena nokwensho kuikala chena kunkumbushenu ilio tule shisha ababa nangefyo baba letele kuli Yesu munshiku ishakale nga ena alipano pesonde munobushiku mumusango wabu mubiri ababa nyinabo nabashibo nga bachibutukila panka sashakwe nokubaleta ababa nono kabili ena kutabika indupisha kwe palibena nokubapala imwe na mwikala kukuboko kwa kulio kwa kwa mulopwe mumulu munobushiku shukuru Yesu kamili ifwe na tuchala pano ngomu bonfi wenu walabike indupisha Yesu palibena mwipe pokuli imwe kutila imwe malase ndobu mibwawo obu nono nokubu bonfi akubu kata wenu mwishina lia kwa Yesu Kristu twalomba ifi amen. Here he is with us tonight.
Like this, and bless them. Our hands is for representative of his something wrong. Jesus said, except you become converted and become like one of these little ones, you'll not enter the kingdom. No one. A father has two little girls back there yet he wanted to bring. And I told him, bring them out ahead. Except we are converted and become like these little children. You know why? You can hurt your little feelings. Papa and mama knows a lot of times they get in trouble. Give them a spanking. Why? 2 minutes, their little arms are right around you and forgot all about it. And that's where we got to be. No matter what goes on, we got to be forgiving and kind to one another and be like that, like little children. Willing to forgive and forget and like that. That's what we're supposed to do. And then when we do like that, we're coming near to the kingdom of God then. I believe two little girls is kind of bashful. Papa and mama has to walk up with them. Well, that's mighty fine. We just like that. We like bashful girls. Very seldom you see one can... Oh, these are them little singers, isn't it? And this one's the same? All that's it.
How about your name? Ruth? That's very pretty. Ruth is a very pretty name. I like it. I like it real well. Now, and what I said last name is Myers. Little Ruth Myers. She's one of her little singerships. Are they twins? Look a whole lot alike, don't we? Our Heavenly Father, we give you this little girl, which the father and mother says has never yet been dedicated in any way to the service in the kingdom of God. We lay hands upon little Ruth tonight, little Ruth Myers, and ask that the power of Almighty God, who has given her a talent to sing, will continue to bless her, and may her life be dedicated to you all the days that she is here on earth. We give it to you in the name of Jesus.
What's
the little sister's name? Lord? All right, little Lois. Heavenly Father, we lay hands upon little Lois, also with a talent in a young age to sing the gospel. Bless the talents of these children, Lord. And now their lives are being dedicated to you by their parents. Soon, Lord, they'll be old enough to be baptized. When they begin to realize what's wrong and things to begin to do wrong, then they must repent and be baptized. Until that time comes, Lord, we dedicate them to you. May you use their talents to your glory. Use their lives to live long, happy lives to serve you. We dedicate this little girl to you in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you. Oh, and may God be with you and ever bless you in everything you do.
Oh, I just think you're so cute. My girls is getting to be big now, so I just kind of have to... I used to ride them piggyback, but they could almost give me piggyback now. There's some big, Becky especially, great, big girl.
Nomba, lekin twizwe chebo chakwa sikulu, muni Mateo 15 na temwa chipandwa cha 5, kabili twala verenga fye chikuturwa, elio kabili na lafu mya kufuma muli ichi, sikulu nga kuminisha, isambililo ili nono na limama minifi kumilimo na kutano ama kumiabili. Elio twala insa tukwate umu na lilo, no kutamba na kunkasa, no mulimo walu batisho, Tala tutendula na limo kushini tanaini sante, yei na atemwa pantanshiko panono, noku kuisha. Kutina atemwa kutendeka huku mapachipandu wata 5, pavesi ya 12. Ekeleleni, nukwanga huku apulamo, pantu chilambu chenu chikalamba mumulu, pantu efyo mala menche baka susema abantanshi. Imwe muli mchele wapano isonde, elo mchele nga na usunduka, Kuti walo weshi wakunshi, na uwamine chintu kabiliyo, kano kukosu wakunse, no, kinyanta uluwa kubantu. Imwe muli ulogoto uluwa pano isonde, umusumba wabi kwa pamulu walupiri, tawinga fiswa. Nangu wabantu tabasani kenyari, no kukupika poichipe. Elo vayiteka pacha kuteka poenyari, nayo, yavali kila bonse, yavali munganda. Efyo olubuto lwenu lenge nubali kile kushinso cha bantu ukutimamone imirimo yenu isuma no kushindika shinwe wenu wa mumulo kutinate mwakusenda isambi loku mamuli ilia vesi ya kulekile shaparia iyo ili vesi kini lenge ni olubuto lwenu lubali kile kushinso cha bantu Leke ni ulobuto lwenu lubani kile kubantu. bakusiila bengamo na emirimo yenu insuma n'okukindika shinwe owa mumuulu tulensanga mu malembo okutiila kuli ebifulo bibiri ifyo abantu babiri abafusana baalandile palwakulekererwa kabiri ena muli bena ali ni Pawulo kabiri umbi ali ni Petro Pawulo washila na Petro washila kabiri Pawulo alilungamika Abrahamu ku kitetekelo kabiri Petro alimulungamika ku milimo Petro asosile kutila alungamikirwe ku milimo yakwe Pawulo atile ena alungamikirwe ku kitetekelo chakwe nomba bena tabaleepililikana omwono mubiye bena balelekesha kuli kyena mu fisinka bibiri ifyapusana kabiri Pawulo aleelanda pa kitetekelo chakwa Abrahamu kirya ecyolensa amwene muli Abrahamu kabiri Petro aleelanda pa milimo yakwe iyo yaalandile pa kitetekelo chakwe ekyo kyalilembwa langiseni emirimo yenu okwawula ekitetekelo kyenu kabiri naalamulangisa emirimo yenu ku kitetekelo kyandi nomba ekyo kanyisi Pawulo okumona ikyo alelandapo kabiri nepyolesa amwene kabiri Petro alelanda papyo omuntu amwene kabiri pantu ng'omuntu n'akwata ekitetekelo alina okuba omubanga kyena obuumi bwakwe bulina okukilangisa kuli bambi eikyo naalangisa ndeefo y'okulanda pali kirya munobusiku okulenga olubuto lwesu okubalika nomba pali ayama minita yanono kilefaya yafye okuyimirina kuno okumonwa fye atemwa akuŋŋunfwa kirya teti kibe kyalungama leero nalimo lensa okuŋŋafwa nalimo okutwalanda amakitumi pa kintu kimo ayo ayalina okutwekusha ayo ayalina okutwafirisha ifye okutiira kutiwa kitabwino n'okwikala obumi busuma ndi omwasininkisa kirya ekyo tubirere kuno kukwata okulungamikwa n'okupeerwa kwiruka pafyo tulingira okusita kutulenga okuba abe na Kristu abasuma nga kuliko ekintu kimo mu bumi bwandi ikyo nkabira saaba okuba omwi na Kristu musuma kukira ifyo naaba kabiri ndiwo washininkisa okutiira kirya ekulira kwa mutima wamwe uli onse uli muno muno busiku saaba okuba omwi na Kristu musuma isaimo iyakale naleyo okupita mu musebo n'okulayanisa olubiro saana okubutukisha kabiri nalelekesha ngefyo nkitalyonse nemwine okwensha kabiri kwaba okwensha okwakubaweeka ili olensha wemwine tetuwisula ekirimba kano fye kuliko okusuntinkana kwandupa ukowingo nkwa nyimbo esabuka pepa bantu kyena fintu fyonse ifyo ifinga fumya mupashi wine okufuma muliwe kabiri konsokonja panuma iryo nakulira ko panono kinsi ndasenda kamwina kanono akamapepala kabiri iryo shikulu asokolola ekintu kimo kuliine nakirembafye kabiri ine nalilemba na paati tuli kyamfuti yandi mu mitengo ne kipolopolo kabiri nefintu kyamusango firya tukwata fye etontonkanyo iryo lyapeerwa kuliine tukusenda ekiputulwa kyakasala okufuma kufya kukwala fyandi atemu ekintu kimo n'okulemba pali kena ekintu kimo na kimbi kokusunga imbira mmano yandi kabiri eyo ndensha mulo y'omusebo nali mwene ekipampa ikyakulangirirako ekikalamba nga nsi kyayemba kabiri iringirine namwisiba balikwata ebintu ifingi nga nsi ifyo bakambatika pali ifi ikipampa ifyakulangirirako elo nsyantalamo napo ebintu fyamusango firya pali ifi ikipampa ikyakulangirirako iringirine balakwata ebikope ifya ifyabanakasha bafere ekitika atemu ekintu na kimbi okusabankanya omusango umo wafwaka atemu atemu wisiki atemu obwalwa atemu ekintu kimo ifipampa ifyakulangirirako ifikalamba ifibeeka leero okupapwisibwa kwandi kukulolekesha kwandi okwanta nsi kyanshire ntemuna bantu kyena takyakamba tikwe n'ekintu kimo na kimbi ifikota fyali pali kyena kabiri naliwekesheepo okulolekesha kukumona naali ekipampa ekyayemba kabiri itabikirwe pankyende eyalinga paalyafye iri omwakoneka pali ikona imwe tetimukaane okukaana amona ekishibiro kabiri okupapwisibwa kwandi kyali kwete eishwirimo iryalemberwe pali kyena insala kyalifye insala iryafye ekyeeka ekyalipo Elio na mwene panta nshiko panono pesamba liyati pampa pale mbelwe wa mailo shivatatu kuntanshi. Insala wa mailo shivatatu kuntanshi. Ituma na tendeka kusoma palwa chiria. Abantu tavari abenginganshi. Iringirine nga nawa kwata umuakuri la kuntanshi. Vena vena valensha ukushitisha ukuchila umu nabo. Itikope imipusa ya na maikuru ya saluru wa kabili na simbipo. Kabilinga maingilamo imwe iringirine. Kamusange chintu nangu chimongefyo bachi ishibishe. Lelo chalite ukusabankanya. Lelo ititamu neke ukukwata ukupalama ukwaibela. Kabili mwali ishimo kutila ubushiku ubotuleikalamo. Kina lecho kusuma kukusabankanya. Kabili tulesango kutila ukuti. Aba abantu abale kwata ukukulunduru kwa ukukalamba mumakwebo. Vena, vena vauna aba kalamba aba afya kusabankanya. Vena vena wala kubika pabu mkolanya wala kamba chika patu pampa ukulikonzo uko venga chita kukuishibisha makwebo yabo kule pepa uyu tamwaba ichushi itakulenga kukola kabiri itakushila kota muntu tontonkanya kabiri notu wakute mwina kotumbi utuwa muntu watemwa ichintu chimwecha parafiria itia kabiri ikaleni ama chinchila instaitari nukwalwa wabo kabiri nefintu chonsenga filia. Ye na kusaba nkanya kabiri wala pinyapo ifingi itia misonko yabo pamula nduke wafia kusaba nkanya kabiri chena mchine chila pela ukulunduruka chonga chila leta ukulunduruka kulichiria ndatendeka kutontonkanya liena chinshi tete uwina Kristu tete ukulunduruke nga wasaba nkanishiwa chisuma na tontonkanya kanshi inga ngo kusaba nkanya ni chinshi. Kuli ingilo kukwate chintu chimo, icho inchava icha pusanako panono, ukufuma kukyo wa ishala wa kwata. Achema, ngachava fie icha seka, kefintu ifya muisonde, kata katale ukute muna matonton kanyo ya bantu. Nomba, ngo muntu ale kwa ya motoka, ena ali ingilo kuchirira chiria icha kulangirilako. Ilonga ena ali nensala, ena nga ale kwa ya chiria ichi shibilo. Chonde chetikiro kutila umina Kristu ipampa cha kwa lesa ita kusabanka nishishako. De chetikiro kutila chila umomulifwe ulichipampa ita kusabanka nishishako ita kwa lesa. Kabili tatulingilo kuchitaifia kuchitaifingi paluwa chena ngefyo tuchita. Ikale nifyo ubumi umwa kutila ukalenga abantu kukwate nsala ukubanga imwe. Nomba nali mwene pali chichipampa icha kusabanka nishishako, ichichimo. Natala ndile pali chimbi, ichintu nangu chimo. Lelo chai pisho fye hivi pusho, nga uline nsala. Kabili imwe tekuti mushipishe umuntu uli wonse ichintu, ichirichonse chakulia kanofye, valine nsala. Ichintu chantanshi kulio kusabanka nya, ifyo kuchita, kulio muntu ule pita, alingile kukumona. Nomba umusangofye umo umo isonde likatala kumona Kristu nililia ilio e na vena vale chimona muli imwena ine ulia emusangofye umo umo vakatala kumona Kristu kampingu wabo wabo alifuwa ishitu kukuingila kwa kasuba kukuite kwa fiuni umavula kabili kabili ifyani kabili na maluba kabili nenyimbo kabili nembila na findipo ifyo tuipatisha panuma ilio tuwasanga Kristu. Lelo mpaka tuwasika pachipulo hapo tulelangisha Kristu. Nomba imukushenu kutila chila umomuli imwe ukufuma ino nshitaya ushi kukia pantanshi imukisheni imwe muli ifipampa ifya kusabanka nishishako ifya kwalesa kabili imwe muli ichipe ita kwalesa ita kusabanka nishishako. Nomba isonde lilinokulekesha pali imwe ukumona ifyo Kristu aba ito tatulefaya ukukamba tikapo ifintu ipingi palya ifyo sipero bunte pa fintu ifyo tatuwaba mchine chine leke nintanshi tube chiria elio ilio tuwaba chiria yena isonde lino kumona Kristu muli imwe na ine ichintu chantanshi takusila kusamanka nyokulikonse umuntu alingile ukukumona. Elio ichintu itukonkapo, bali ingile kuchipuanya chena. Nomba nga wati mwona chena kabili, na wali chipuanya chena, jena, chiria, chintu chimbi. Elio imweta muviki lo kusabankanya, ukwafye paria. Nelongame na intanshi malingi leku kumona. Elio kabili tulingi leku kulengo kuwa kwa kutemu nanganshi kulibena. Wende subila tulemu na chiria. Kutemu na ukwine kwine ukwe pusikilo. Icho kuchita kumuntu. Tulingi letu atemu na isonde kuli Kristu. Kabili imbila nsumayali kuwata kutemu na kwine kwine. Tulingi letu kuchita kulibalia. Abo abali nensala. Ya palilesa. Yena itemu na febalia. Abo abali nensala nechilaka. Kabili balia ebo tulila kukunse. Takulu muntu ingesa kuline kanotata amukula. Neno kwani mako amengi nganishi amo tata akula. Kabili valine nsala nechila kaita kusangalesa. Kabili tabaishi wa ukwa kumusanga wene. Pantu bali amali ingilo kuba ipipampa isi haku ishidishako. Mali kanta ikuanga nshine fintu ya muisonde. Mpaka wena tekutiva monenga mali kuata na fimbi fingi ukuchila ifyo bakuata. Iliyo tabaraisa kuli wene. Mali kala ngesonde, balanda ngesonde. Bale mba inyimbo shimoshine isho isonde lichita. Bala fwala ngesonde. Nde pilibula maka maka muba nakashi. Kabili bala chita ngesonde. Bala ya munchende isha muisonde. Bala ya mkusangwa kufia kusansamusha. Pie sonde. Umuntu mwatile kuline obu shikubumbi. Bali kapiunga umo. Kabili nalite mauli ya muntu. Tafali ukutishika lelo. Isho ena abo muntu umukalamba atile. Lelo atile ukuti. Ukuti iwe. Iweka kumkulu kawamushilo. Kuline ukutila nalika kumkulu kawamushilo. Na atile chisuma. Ine. Ishile tonton kanya ukuti. Efyo nava. Yona atile ine. Defa ya ukuba uamushilo. Kabili inga takutila shikulu. Alitalile ukunjewa ukukunkuluka. Demo na kutuna kunkuluka. Lelo ine ndepa ya ukuba uwa mshilo na nguchivesyo. Kuikalo obumi uwa mshilo. Kipili ula ukusanguluka kulilesa. Kabili echo atile chisumo kutila iwe ula ya konse kutalo siya kutali. Kabili ukushinguluka ngafiliano kuilenga we mwine ukuba minshoni. Takuli ulu kutana ngulumo uluwa kutuma kabili iwe. Wali ipangile fye we mwine minshoni palo weweka. Isu manatilenga na lipango kuba minishoni sena tekutale ukutemuna mano aye sonde. Pantu kutila tavalerole kesha kulichiria vena valerole la Kristu. Kabili tulesango kutila kuti baliyama umena avantu awama tonton kanya fila fintu. Waba mabumba ya vila ya pusana. Lesari kwata mabumba ya vila ya pusana. Waba abaume avole sabomfya ukulikala pamushi. Noku ufya walwele, noku shika ava kwa, noku yompa utunya, noku ufya ava na babo. Kabina fimbi ponga filia, avengi mulibali ava umetavaishi wa ito chava kusendo lupanga, noku ya kunse kulia, no lupanga uluwa kuikata na mabu kuyabili, kunta nshi ya bulwi. Vena tavaishi wa ito bulwi waba, kukuruisho mulwani. Maya kunse kuno, kabili vena ava ume ava chenjela, akasambi lava fya bulesa. Aba umyama lumbukwa. Abo abe inge mini na pamo okupela imbira. Iyo ili ye ya tanti kwa wino kabina shimbi kutibalanda nolini uwa kutila. Mpaka wezu sata ishi vena ngupanono ifyo vena vale sosa. Mali kwa tama degrees mkoleji lelo chiria. Chiritye wino ilio mlelanda kuibumba ili abasambirira. Valia abalefuwa ya fye ulu kutalu wa kumuabo. Lelo iyo mwaya kumse kulia. Kuntanshi ya bulwi. Kuko valia aba umewa kwa ataku chila chiria. Vena valingi lo kumona amaka. Aya kwa lesa impalu memu kumone kela. Kate ifyo tamakata leo kushisha chena kulivena. Vena valingi lo kumona Kristu mukubuka kwa kwe. Leo nomba valia aba ume. Tamaishi wa ito chava ufika tilila ulu panga ulu wa kuikata na mabo kuyabiri. Ukulua itinso ne itinso no umuluwa nikulia. Kuko ifyo. Iwa na bashinganga na fyonsefi ya shala. Vemini na kulia no kukushini na mumba lichonse. Kabili kuku ala ume. Abo ala belenga ya mahi vele batila. Ga Yesu Kristu ala chimochine mailo. No muya ya ya leke nimone mpashu wa mshilo. Ukubo mbanga fila wachile kunu makulia mamona. Kanshile kutimu sende a ama sambilu no kutatiria. Tena chisenda ama kano kubuka. Kwa kwa Yesu Kristu kukulangisha chiria. Kabili nomba fija efyo ave karachalo avansa la bafwaya. Vena valingi loku mwona chena kabili vena valingi loku kwaya chena. Kabili chiria chintu chimochine inonko ya kwata. Uliye mlandu wine munobushiku kutila tukwete fion safe. Ifi akutoka ifi ankondo ya atomiki. Nipamlandu inko nashi mwona chena inonko na ichita kabili taifwaya chena. kabili uli emlandu wino kutila obupingushi ubabulesa bulipalibena nifamlandu wa kutila na tulingwa utakupimina nani mwene uko kateka wesu Mr. Kennedy Tom de chitikila ishna liya kweliava Kennedy uyonwa tuminechi vasilolo alenge kulia pali inkondo ya kupatulolo mtundu ena atumine kulia imyanda ine na fimbipo kulia kukwakuso kukulesha inkondo ya kupatulula kwa mtundu kabili ilion apishishe umulimo wako onse sama tumineko na bambi ena alikwete filafine imyanda mutanda na makumi mutanda na mutanda tena chari muli magazini ya tanyi owenga abantu balifye yawa umupashi kutiba ashibu kanoku manafyo yawa imyanda mutanda na makumi mutanda na mutanda filafine fye efyo bakwete chiri ya chiri muli times wa unomweshi nomba tulesango kutila kuti paka abantu batende kukwaya lesa paka abantu batende kukwate chilaka Yesu atile bali shuka abo aba kwate nsala ne chilaka chabulungami bantu bake Yesu shiwa nomba imwe mulingi loku kwate nsala ne chilaka pali tena ife tulipi pampa vya kusabanka ni chichako vya kwa Kristu kabili Kristu eu tulipilila pantu uko kulipilila kwa kuli Kristu kabili ena aletu pelo obu miwesu ukulipilila wene nomba muntu wa msango shani uo imwe mwingaba nga mwalilipilile umuntu umo muntu wa msango shani ife tulingi lokuba nga tuwalilipilili wana Kristu ena ala tupela ipu skilo ena ala tupela ukunda kwa kwesu ena ala tupela ukutunturu kwesu na maka ena ala tupela isi ya kulia kwesu ena ala tupela mayanda Yesu kanshi ife tularipirirwa na Kristu kari ya bantu ba Pentekosto abo ama isu shuwa na mpashu wa mshiro ena akalipirira bakwa Yesu Kristu ena balalipirirwa na Yesu Kristu nokupelwa umupashu wa mshiro kube chilangiriro ku bantu iki icho tulingiro kuba ilelo bikwisa upa olukuta lulingiro kuba ilelo tulingiro kubanga nshi mu mibere yaite talenga isondeli onse okufaya kubanga ifwe antu ala ume balaya mu musebo nokutosa ulyampa lya umwe ume ine limbi kuti nshi suminishanya na nkwe pesa mbili cho lya kwe lya buka pepa lelo nde kwewe chintu chimo ulya mwina Kristu mwine mwine ulingile kwa baba na kashi ama leinda musebo pale sosa ena kuti amone kango wakale ena limbi tete amone ke baba na kashi ama bonsa mashala mumona lelo kwa livako mwina Kristu umo muli unomusumba nga kuliko umo ulya uleya pantu ifwe tulalipirirwa na Yesu Kristu amen. Owe muntu wa msango shani tulingile okuba nga tulizi pampa vya kusabanka ni shishako vyakwe kabili twalipirirwa na wene nanshi muli Kristu eulya tupoka ko obumi bwesu kabili tupoka ko amaka Yesu kabili tupoka ko vyonse vyo twakwata chizo kuma kuli Kristu ena eu tulipirira owe ndeta shanganshi pali chiria ei toife tulingilo kubanga wene tulingilo kubaba chenjela ifyo tulechita ifyo tulesosa ifyo tuchita mobumi wesu uba chilabu shiku panto tuwalilipirirwa na Kristu musango nshi tulingile okwendelamo nga tuwalilipirirwa na Kristu inshi fyo tulingile okutosa nga tuwalilipirirwa na Kristu nga umo muntu asosefi vipalife inshi ifyo tulingile okutosa nga tuwalilipirirwa na Kristu ifwe tulingile okubanga Kristu ushe tachiri chalungama nomba kwa mafye chintu chimo kabili chintu chimbicho tulingilo kuchita te chintu pye chimo lelo chintu chimbicho tulingilo kuchita ifwe baka pyunga tulingilo kuchita tulingilo kuchimikila imbila nsuma iyo ile temuna kuba nsala nomba nga tulishimikila imbila nsuma ya mangalo nokutoso kuchita chisuma mulingilo kuisa kuchilonga ino chesu wali kwata imyanda ine na bambi umwaka wapwile mukabungwe kesu chidia techo nga mwaisa kulukuta lwandi atema mwaisava membala uwa kulukuta lwandi kilinoku mono kuchila imwe mwasungwa wino mu ilio mkesa kota kabili mukabia membala uwa chinka chama kwa tilifunde dafya kusungisha imwe mkesa sungwa wino ilio mkesa kota tulinoku mono kulichiria chiria na lioline tachiri ukutemuna isi ntuito tulingi lo kuchita chama kuchimikila imbila nsuma yoyitemuna kuisondelia nsala Nomba, musango nchi winga temu inafisonde ili ansala, ili ilishimona, noko wafuma, itiobe na baba, kabili noko we na baleya, kanofye wa shimi kila indi la nsuma, iyo instansa vika Kristo, mumibele ya mweo, panope nefye, ukutu shingulu kanomba. Tekuti tuchichite, takuli nchi la indi, ife kuti tuwa ilunda mo, kuti tuwa ilunda kuli wa mason, aba ibela, atemwa umwa kusenda mamuli monsi, oku ilunda umwa kusenda ma, mumo kutitawafi etuma. Lelo tulingi lo kushimikila imbila nsuma, iyo ite muna kubantua mansala, iyo ili no kuikata abo, aba kwete nsala neti la kachabu lungami, bali shuka abo, aba kwete nsala neti la kachabu lungami, bantu, wake sushiwa. Nomba, musango nshibe na bengala, aba lungami, wake sushiwa, ukwi sushiwa na chinshi, umupashiwa mshilo. Aimele chila, Stefano ali umuntu, umai sushiwa, umai sushiwa na chinshi, umai sushiwa na amaka, umai sushiwa na chitekelo. Uwa isu shuwa noktemwa, uwa isu shuwa nompa shuwa mshilo. Kidia eta mulengele isu ahari, nipamulandu ahari isu shuwe nampa shuwa mshilo. Ena ahari chipampa ita kusabanka nishisha kwa ishtuntulucha kwa Kristu. Iyu ahi mininekulia, ulionu chelo, mutide pya sanhandren. Kabili ibari mupele umulandu, batile uyumuntu kionse esu aleta. Kabili ena ahari minine eka, ena apye eka, ulia kutide kalamba ita sanhandren. Narimo ama kana ya vili atema ya tatu, ayaba yuda. Ate mama kana ya sano, ukui minina kulia, no munwe uale sontwa. Maimele tila ilio aendele kulia, kutila iti nso chakwe, chamone kenga malaika. Kilia, tatile filibulo kutila alikwete ulubuto, ukubalika kukuma kuti nso chakwe. Malaika kuti awa inkombe iyo, ya ishiwe, ito alilanda po. Stefano aendele kulia, ukukanati na imkwa, enatari no mwenso patintu chilichonse, pantu alishiwe, ito alilanda po. Yese Paulo aso sele, Kinti shiba uo na chetekiramo, kabilindu uwashi ninkisha e na ali uwali inga ukusunga chiria ito na pela kuliwene. Nelo Stefano aileku ya kuntanshi ya chiria ichirie chanstani handren. Nge mpanga pakati kebumba ili ya mimbolo ya le kabila umulo pa wakwe. Kabilivena, pali mupele umulandu no kusonto umunwe uwaku pelesho umulandu paliena. Kinti ito e na achile achile. Mweba ume na mamunina, leso wabu kata amo nekele kulishi kwe Abraham, ilio ali achiri umesa potamia, ilio e natalaitwa, ali tuwalie nukuli soporo la ili achiri onselia kwa Abraham, kabili ifyo kutila kupitra muli ena, ali nukuletamo avena fialo. Kabili ilio aishilefu kapachikulo chimo, uleteshe ni pari ena, uwa isu shwana mpashu wa mshilo, mena ukulolela, pari filiwefie ukulolela mpaka, mali vikile iminwe yabo pari ena, atile mwema talama emikoshi ya vashase mbululwa, mumitima na mumatwi, imwelionze muna kana mpashu wa mshilo, ngefyo vashinwe vashitile, nanyumwe efyo mulechita, ena ali chipampa cha kusabanka nishisha kwa cha kwalisa. Kabili ilio vamu chobele ama we kumkwa, vamu posele kumse kamusumba, no kumuma ula kumkwa na ama we. Ilio alefwa aimishe umuto wakwe kumulu, no kulombo uwelelo palivaria wale mupola ama we, umusango mawine ngeoso Yesu ashitilemo palupanda. Elio lesa ali mwene chipampa cha kwe chinono, ita kusabanka nishisha kwa kubikwa panshi. Stefano alolekeshe kumulu atile, mwone nini mwone na imyulu ya isu kana Yesu na iminina kukwa kulio kwa kwalesa. Kabili ena ali sendeme mwoko ya kwalesa. Ena ali chupampa chakusawa nkanishisha kwa kuhisonderi ya nsala. Matila chisuma nimaanga wa aliko kulia. Ima matila na limomari ama kana ya sano nimaanga mulive na ama kutushiwe. Waliko umo, ena tata lile ukutumina lile aline. Ilo ini akapanu maaleluya. Kuchipulo chimo ufongola kwenu takufwa. Waliko umo, uwai kati lile ilaya. Sauli, ulio mufariseo umunono uwai minine kulia. Wabu ipishe, no kupela bukambone kumkwa yakwe. Lelo ilio amwene kulio kusabanka nyakwa amaka. Aya kubuka, kubafwa, kwa Kristu, mulio umulumendo umunono. Tatata lile ukutaluka kufumakuliena. Ulio muntu mwine, Paulo, ulio wai minine kulia lulio luchelo. Atungulu ile imyewa ama kanama kumikuli Kristu. Pantu muntu mwale fayo kupelo gumi wakwe kubaisipampa cha kusabanka nishako kuri Yesu Kristo. Nishi nishicho tulingilo kuchita ilelo. Semulandu tatulingilo kukwata mabumba ya kolo. Tatulingilo kushimikila kumakana ikumi. Ife tatulingile nangu kushimikila. Ife kutuwawe chipampa chakwaleza icha kusabanka nishako. Musango nshi mwishi wa kutila ubumi kwenu limbi. Kutimwa atende kwa mulu mendo mwopambila nsuma. Imweba mwomweba umeaba kalamba. Mwone ini ama nakashi ama kalamba. Ukutendeka umulu mendo umomuivala kunze kulia. Kuti anonka imyeo ama kana ikumi kuli Kristo. Pamulandu wa kutila ali mwene Kristo muli imwe. Ukutila mwalilangisha Kristo kuliena mumaka aya yanguka aya mbila nsuma. Nde tonton kanya tuleka bila Kristo. Mkwai. Umusangote umotu mwena mwa Kristo. Nili ya wene ailangisha muli chila umo umo. Nda mwena Kristo muli imwe mwela mwena wene muli ine. Kili ya yote mwena Kristo. Na isa mkulongana. Na tendeko kushimikila. Ndalolekesha abantu. Imwe kutimamo na ngabalefu ya atemwa yo. Ama mindichifie aya nono. Imwe mulolekesha pebumba lienu. Imwe kutimwa landa. Ngata kutila muleva tendu isha atemwa imwe tamulechita. Mwamo na. Kamili sintu chanta nishina muishiva. Mulava mwona na beka la paria. Ukuika atilila kuchevo ishili chonse. Mukusubila. Mwamo na. Nde mwona Kristu kulangishwa muli ulio muntu. Pantu ena line nsala nechila kata kwa lesa. Kanshi ine, ukushimikila imbila nsuma. Ena, ala muna Kristu kilangi shamuli ine. Nja muna Kristu kilanga muli ena. Chiria, chile chiri ula Kristu, alimuka tikesu liena. Amen. Ukukwate nsala nechilaka. Ndalo leke shebumba. Ifyo bachipoke ila chena. Ukutose chintu chimona chimbi. Doleke sheni ifyo. Ifyo chile chita chena palivena. Mwone nifin sofiabo ukubalika. Ukui sulamo nukusangalala. Vena bariyama itenya liyaline ukupokelela ichintu chimo. Ulia ni Kristo. Ndamuna Kristo kilangisha muli ulio muntu. Pantu imbila nsuma iya kwa Kristo iya anguka. Ile ikasha muli ulio mutima. Pantu vena valine nsala nechilaka. Kabili nina ngishe chipampa itakulangila kopano. Itakutawankanya. Kutawankanya kwa msango shani. Tekumasambilo haya fya vulesa yamo. Tekutisumino chimo itapangwa no muntu. Lelo kuli Kristo yo wala uwa mweo msango mawine ilelo. Kabili kumaka pantu ena hava chimochine mailo ilelo no mia yaya. Amen. Tishinka. Lena kutibamu na yari ama kanya kwa leso kusela. Ukumu na yena mukati kafulwa. Nukumu na yena kutonta vantu kulingulu la imitima yabo. Ukunda pavalwele. Ukusokoro la inkama. Chamumutima yabo. Ukwisula matwi. Yawa nkoma matwi. Nukulenge mpofu kukumona. Tena nitinshi. Tena kutemuna. Tena tipampa chakulangirila kocha kwa Kristu. Kabili avantu bala chimona. Kabili bala palama. Kabili vena. Bala lumba nyalesa. Nda chimona muli vena. Inyo bale lumba nyalesa. Mena wala chimona kuno. Inyo tena chileya ukulubali. Ei choku pitila muli chila umo umo. Tulamona Kristu ukulangisha ulubu tolwa kwe. Nomba temulandu wingi ubo ninga chila angisha mkuno. Kano chai langisha muli imwe. Namo ifwe. Tatu wakatale ukwilu kachena. Imbila nsuma. Beti kwata makakanofi omu ntumo. Alitie kulia kuku ipoke ila yena. Kutikuwa wame ingi abo. Aba shinga ipoke ila yena. Nelo abo aba linoku ipoke ila yena. Yena ilinoku ilangisha muli vena. Kwa liko narimu ama kana ya sano lulio ushelo. Pakuipa iwa kwa Stefano. Lelo kwa liko umo. Yena ya ilangishemo. Mpaka na kumpela ya bumi kwa kwa atile. Nishiri uwalinga ukuitwa umo. Uwala mshilo. Atile pantu. Nadilamente ulukutaluwa kwa lesa na kumfwa. Ukusubilisha kwa kwe. Ukupola mawe ulio waipa iwe Stefano. Tatata lile ukumakuli paulo atile. Nadilamente ulukuta mpaka na kumfwa. Mwamona. Tena. Tatata lile kumakulie na pantu ali mwene Kristu ukulangishiwa musango nshi Stefano achitilemo ena tata lile kumomba ifisungusha filipionse nangula ali shiwa kutila Kristu ali nikabomba wafisungusho ena ali shiwe yonse ayama kane pintu lelo nikinshi ito ena achitile ena apele fye ubumi wakwe mumusango wakutila bali mweno kutila tali ama kaya kwa Kristu. Amen. Imwe limbi tamwa katale kumona isimonwa. Imwe tamwa katale kubika maboko yenu. Pamulwele. Noku mfama kaya kwa lesa imparume okuwekela. Pali ulia muntu okuwekela kubomi na kabiri. Imwe limbi tamwa katale kumona wene upimi nina kulia. Umikola mkula itatu. Asema hine. Imwe limbi tamwa katale kumona isipasho chakwe. Imwe limbi tamwa katale kumfa ishi uliakwe. Leo nalyo njine kutimawa isipampa ito ichiri. Noku langita Yesu Yesu Kristu ukumi wabo wasanguluka nganshi kabiri ukushaba kalema kukuma kuisonde tetuka ntaifa nefintu itiafiko ukushinguluka obumi wenu lelo itintu itasanguluka kutila chikalengo mutima wansala kukwate nsala netilaka ukubanga imwe. Amen. Imwe muri umuchele we sonde ngo muchele wa lutyokulo wakwa uko musango nshi ukaloweshiwa chikachishinka kukwate nsala netilaka vengeni ulubuto lwenu lumalike kuchinto cha bantu pakuti ila venga mona imirimo yenu isuma ukumona ifyo muchita no kuchindika shinwe uyo uli mumulu ukukwate nsala itipampa fya kulangirirako ukulangisha ubusuma emkwai nomba na chimbi tatulefanya kustaiti tatulefanya kukwata okushita wangu okufuma kulichena kutosafye chinsuma na alipiribulwa mailo mubushi kwa aleluya isonde lyonse imwete timuste chiria kulia kushitisha kwa mulubilo nga atuachita chiria ichipe techisuma nganshi nga mwaikana fye wino kutosa ninshiba nshita imo ine narikele wino pa milungu ibiri panuma ilio napiribwire narikele ibiri narikele milungu ibiri ubu umifye wa piririka kulia kushitisha kwa mulubilo sama kwati ni uyuhadi kwa watu wakwe tefe katina nguchimo lelo umuina wama vitamin ukumi kwa chapa mkabili wena tawatu walilile lelo pakashitafye mkulekeresha chari pwire imamule kwa yako mwina krisu wa chila bushiku imamule kwa yako mwina krisu wa ora ili onse umuina krisu wa chila mwaka tekushitisha wangu lelo lengene ulubuto lwenu lubalike gamaya kumuntu nukumuipusha kupokela krisu alese kamuchinso chenu mwina nukso sa chisuma takwina nguchimo kuli chena katema ye nakuti apokela chena yo kulia kushitisha kwa hadiko ikwela tuleshitisha hadiko ikwela tuleshitisha imbila nsuma amakaya kwa lesa wa mweo Kristu chimuchine mailo ilelo no mia yaya nge sonde yari mupatile vena mali patile Kristu idio tabala pata imwe pamlandu mwine watu ele wene palupanda lelo ifwe tulinko mbesha kwe ife tulifi pampa ifya kulangila kofya kwe tula sabankanya wene tamulingile kukwata ifintu ifingi fya emba ifingi ifya doctor PhD LLG ulukalamba ulukuta uluwa sangololwa uluwa kampanda na kampanda kabili kampanda na kampanda uluwa sangilwe akale muwa ifinefi kabili ifinefi tuwalikwata ifinefi kabili ifinefi balangeni fke ukumfwe nsala. Amen. Itanguka itipampa itakulangirako itabusaka pamona kibisu kulembwa mubumi wenu pakutabantu wenga mona imirimo yenu insuma nokuchindika tata wa vamumulu chikaecho mwilama kanta ifane fitoso ifya mwisonde mwiyensho kuisaba nkanya mwewene ngo muntu umo winga susa chinsuma na makulu wa ifinefi ululukuta ulukalamba lwena lukuta ulukalamba nganshi mumusumba mwalikwata omuntu mupepi na bena mufalamano besukulya abo abafumine mulukuta ulonono ukulu bali mumusebo kalamba ukunya kulukuta ulukalamba pantu bena batile ibumbe lisume lya bantu bale yakulya ibumbe lisume lya bantu mwamana bena tabai shiba wabo ubongo bongo bwabo wisa mukuba ulukungo wali kanta ikwane mfintu cha mwisonde ibumbe lisume lya bantu nikenchi ibumbe lisume lya bantu abantu wabo abafya wa kumupashi wa kwalesa nga bena babu nsunganshi tabeshi boko itaku ya chimbi tirefuma lilia ebumba lieka ili abantu ilio ili aba ili alinga patintu chili chonse nibali abantu abafya wa chipya chipya ilio Yesu aishire libumba lya msango shani lya bantu lyo wene asendele ilitasambilila abalondo besabi abaume Petro umutumwa mwashile omukalamba uyo waperwe imfungulo sha kumulu ena tekuti alembe na ngula lishina lyakwe nechena chesabi kufuma kufyushi fyakale chesabi nefintu nafwala nela yalya mafuta Yesu asendele omuntu webumba lya msango filya ilelo kuti bamutamfya kufuma kulukutanga ingilamo tisuma kukupepa mamona abantu baefa yebumba kabiribusha mwalishi bakasebanya ekala mwibumba mwalishi ba italengera obulu umwakubalira ko kumulu talilyo lusifa atantike ebumba iri kalamba iri abantu asendere ebumba iri abamisha iri abamalaika atontonkenye iri kulu obufumu bukalamba obwayembesha kutira obufumu mwawamisha kutira obo mikaire akwete kabiribali mutamfisha kufuma kumulu mamona ko ebumba lyafumine taluke niko kufuma kwibumba abansala tabafwa yebumba
Aban sara bafaye ndakulya. Mkwai, abale onkwe mpepo bafaye omuliro. Techikope, muliro. Kalira aban sara, ukula kila lesa. Bafaye mbila nsuma na mmaka. Yakwa, Yesu Kristu. Amen. Temunandi kyo chingalwe changuka. Ifyo, ifyo ku, ifyo chaba. Tatiri ichalu mkwane sonde. Bafaye chontoro. Omuntu yo ulekwa. Umuntu yo uishila lingile kumanya lesa. Tata kama nepebu mbaili lilionse. Enale kwayo kusanga lesa. Enale kwayo kusanga ikishilinkisho. Kukutila ili wakesa kulia. Kumumana kukesa wa umu umuntu kulia. Ukumukumanya no kumulangishe ishila. Enale kwaye chintu chimo. Icho ishilemu ikashanomba. Kulia ukuishiba. Na ishiba kalula wandi wa mweo. Panshi kushakulekelesha ena akesa imi na pesonde. Ishiba kusila, takunangu chimwa jilipo. Icho ishili kuntansha temwe chikesa. Instala ubuchusha temwe ishintu jilichonse. Kutatu patulo kufuma kukutemwe kwa kwalesa. Ukuli muni Kristu. Chia echo bafuaya, bafuaya ichintu chimo, icho. Teku itungo kuchetekela, ichintu chimo, icha kustabangu kabili, no kuya ukulubali, no kuilunda kuli ululu kutandefu ya ichintu chimo, icho. Kutosa chisu manalaya kulia, no kuilunda kulu kuta, ndino kulongana upa kusangurua, pansa haka ambatisha, muu mtisolo, no kunsenda mulu kuta. Yo, chidia techo, pilia efi ntufimo, ifishitu wabangu. Tafya ke kale nsta itali sana. Depa ye kupiri bulo kutundu kwa nsta ya kale. Umwa umetemo mwana kashi uyo ule fayo kuisa noktosa. Ndi muchirubo. Depa ye kuba nga umwina mparamano wandi. Depa ye kuba umwana kashi kwa mwina mparamano wandi. Depa ye kuba umwa ume kwa mwina mparamano wandi. Depa ye kwenda wabule sanga nshi kuchinso cha bantu cha kuchila bantu. Bale tonton kanya pali ino musango mwine machile pali wene. Depa ye kuba nga Yesu Kristu. Nomba. Jibukisheni mukisala. Ine, ndee twalira pye. Lelo mukisala, ndefa yo kutosa ichi. Ife tatuli bakashitisha bakwe. Ife tuli pipampa, ifya kulangirira kofya kwe. Mamona, mwitonton kanyo kutila tuli bakashitisha bakwe. Enatafwaya uwako mushitisha kona ngumo. Kano fye pipampa, ifya kulangirira ko. Na lebo mba kukampane ya public service. Kabiri, tuwalikwete inyari ya mogo ya ishire. Mali kweto kuchimpianya pali yena. Uyo onso wa shitishe nyari shingi. Apo kere owe chilambu. Kabili na fimbipo. Kabili nomulingo umo. Vapo kerele waku ya shitisha. Chisuma umuntu onse uwanchito onse. Hali nika shitisha kaishi nyari. Chisuma na tende kukutonton kanya pati ntuchimo ngechi. Ngechi pe chali la ilwe kuline. Kampane yali la ile nyali kuline, nomba nga ile nyali ili isuma, ilino kuishitisha ine. Kabiringa ata ili isuma, ye na ndewi ke chintu chimo kuchintu wingi, icho ichishiri italungama. Sata lile ukuchetekela muni chiria, chachetekela muli ifi, ifia isulamo mwela ifi ntu, ifia wakashitisha. Uje mlandu ine, chachetekela muli buka pepa, ganinku ata ichiri isuma, ilino kuishitisha ichine, chiria chishinka. Chirino kuishitisha ichine. Echo na mwishiba, echo na chitile. Na lile kulia kunchu, kabili na atile, kuli superintendent na atile. Ushe ishi nyari mchine, shari shininkishua. Ukuchingiri wa sijafine. Shena, kasha kashime. Yo mkwai. Kabili shena, shari shininkishua. Aba nchito na fionse, shari shininkishua. Na limwene shari pangire olubuto, uluwa wama, uluwa nakirila. Umwana kashuri wonse kuti ashike mwa mchipinda. Na mwishiba, echo na chitile. Na sendelefse na limo imyanda ibiri yashe na kabiri na tendeke okuya kuli wonse uo na ishibe. Matile chinshi chole faya mnodu chelo bili. Mwishe nshali pili amali pilo yandi. Na lese ndefya kulipila fyandi na tile owe. Iwe wali lipila ifya kulipila fyobe. Ndefaya oku kupangila na imbi. Na tile ni nkwa tenya lipano. Owe te tinji kwa nishe. Nomba lolela pali minute. Chachikuipusha iwe kukuishita. Ni nkwa tafya ye ngaya yena. Ine ndefaya ukubika imo munganda yove. Kuisungepye mirungu imo. Noku limona buino. Kabilindi noku wela na kabili ukupita noku isa isenda. Ife tulingi loku sabankanya ififintu. Ukufisenda fekunse. Echo ndi noku ibika fye munganda yove. Isu manomba bili ine tekuti njishitefye. Kwa itenda lama ya kuishitilako. Chachikuipusha kukuishita. Kushina chichita. Na kusafye kutila ndefaya ukubika fye munganda yove. Uku kuleka iwe, uku yumfabu ino. Kena tebu fi, angula panono wali njishiba ine. Zino kuisabu ila, ukupita, no kuisenda.
Chino kuisa isende na kabili mumirongo ibiri chisuma. Chino kuisa mpita no kuisenda. Ichi ntuke chimo. Icho ndefwa ya iwe kuchita. Kulifye ndefwa ya kuifunya muni moto kayandi. No kukwata intende ya kuivika puko. Ningile kufumya ayengi ayaye na umu. Ine ndefwa ya kuifunya muni moto kayandi. Ine nchilefwa ya iwe ukuishita. Ikwevele iwe ukuishita. Na chilombafye ukuleka iwe ukuikala pano. Chisuma ngata kukila ya tobeka. Uliya muni mwandi. Nine uyi minine kunu mayachena. Nalishive nyari yari no kuishitisha yine. Nalishive yari chipechi nechine. Nalibikile nyari munganda. Kase njeri kumi ukufuma kumyanda ibiri. Nalichimpishe kuchimpianya. Kamulandu chinshi, chinshi, inyari yari chitisha yine. Imwe mwani muno mukumo no kumona ife yena yava. Yena mule ifuaya. Yena ika ishitisha yine. Iye eti ntusumotine. Tatu ingila kukwanta utubunga utukalamba. Kushitisha Kristo. Tatu ingila kukwanta. Baka shimiki na ava sambiranga nshi. Na ava ntu ava apamulu. Ava libamea. Kabine fintu ifya fusana fusana. Ifya mumusumba. Ifyo tulingile ukukwata ni Kristo. Kabili Kristo ana ishitisho mwine. Mukabike Kristo. Mumutima wa muntu. Imweta mulingile kumweba. Iwa ulingile ukuilunda kulia kakabungwa. Temu akali ya kamo. Ena. Ali shitishi wakale pachipe. Uishe uline nsala. Bali shuka abo. Aba kwa tensala nechilaka. Kule inche anyao kuisa kuite ebulo liyamu nalilo nomba. Kuli abo aba shata la kushitana nomba nalimo. Tamata la kusenda Kristo mubu miwenu. Gamulive na Kristo liyena namu kwa tensala. Na abo mwina Kristo mia kama kumia tatu na umo nomba. Kabile chilabu shikunda kwa tensala ingi. Pali Kristo kuchila isho na shire iyo na tendeke. Ena ala wa minako ilio inshi kushireya. Kabilinda lole kesha ifi pampa ifi akulangi la kofi ya kwefi nono. Ilio ndeva mwona waleya mumusevo. Ukuba mwona kunse uku mchipatala. Ukuba mwona muli ora wamfa yavo. Ukuba mwona kunse uku ilio bali kuchilangisho. Mukumona ifi uliana mayo munono. Ifi isungo mwine kuliango wachine. Uwashira umine mwine. Narimi ninepe tebulo ili ya kushitishapo. Kuno teka le sana. Na lelo lekesha na mayo munono. Ate ndeke kupidibuka na tirebushe walishi wa Yesu nga kafusu shaobe. Kabili umulo mendo ako ntamike umuto wakwe. Uko shinguluka pamwinshi mwamona. Na lelo lekeshe paline. Machi mwana ichi. Owe na mayo tanji shive. Leo narimuishive. Narimuishive. Narimulo lekeshe enari upanomba. Enari upakulika shumikila umunono. Kabili wene aleika lafya wino. Echo chiria echo mulemona. Nalitema ukumona chile chipampa chakulangirako. Nalitema kuchilole kesha. Tena tena kila nenga ino kumfensala. Ukuya kuchikulo uko. Kulia ife tuingalia. Ukulia itakulia chabumu pashi. Pantuna alishiva. Ulio mkashana tari kulokuta. Ena ari umina Kristu chiria chishinka. Imwe kutimwa landa. Aimele chila nangula Petro na Yohane. Panu maidio baundetu umwa umepampo ngolo hii tuwaya yemba. Enari chilema ukufumamunda ya banyina. Enataa kweta makayengi. Enatekuti emini nenshita ikalamba. Petro aishiremu ikatira kukumimia. Kukumulenga ukutendeko kwenda uwa undapwa. Ukufuma munda muli njina. Kabili ilio base ndelewene muli ya kukabungwe. Nukubakanya ukushimikila mwishu na liyakwa Yesu. Kabili bali mwene ukusilawari ya batutu. Baibele efyo ya sosa. Ababa tuma Yohane na Petro bali ya batutu kabili abantu abasha sambilila. Bena tamai shiva ama sambilo ya kalamba ya bulesa. Bena bali balo ndobesabi. Nekutibale mbeshi na liyabo. Nilo matile bena bali ba mwene ukusilawari pamuna Yesu. Bena bali nifinshi. Ifi pampa ifi akulangirilako. Ifi pampa ifi akulangirilako. Onwe ife kuti tuatu walila. Nesa tuafirishe nukube ifi pampa ifi akulangirilako. Leke nino branda mtabe nako. Pano inche nde inono ya sanguru wano kushishi wakulilesa. Leke ni ikalete utu pampa kutu nono. Kutu akulangirilako kuchiringanya chino chalo muno. Isho chikalinga yonsei ya nsala. Nechilaka inko kuisa kuli Kristu epe poliandi. Na tukonta mikemito Yesu pali mini tifye. Mweshi ife uwa wama. Ife mutine tuli abantu abashuka kukwata Kristu mubu mwesu kabili na mwimi tima Yesu. Kuleta shanganshi kuli wene shifwe. Mwali ishiwa kutila kuishiwa wene emweo. Neku ishiwa isumino. Neku ishiwa ibuku lelo kuishiwa Kristu emweo. Kabili tata lesa, ife feba sangile wene ulio msango, kapususha wesu, kondapa wesu, amaka yesu, kawa wesu, uwa afirisho wesu, ufumakulishikulu, tulumbulo kutila, tatuwa manangu chimo, tatuwaishiba nangu chimo wala fie chintu chimo icho tuwaishiba atema tukabilo kuishiba ni Kristu umaka aya kubuka kwa kwe bantu yonso wache tekela ichi alikuata umwe wa miayaya kabili tulepe pashifo wa mumulu kutila imwe mulino kupala ululu kutolu nono na babantu abali muno pali ino nshitaya abushiku ya kaba pali oyo sabata mchungulo abushiku pano kuikala muli itabe nako iambao ukulolela mapalo ya kwalisa aya nono aya sankanishi wakabila mashwi aya bulokusu nchinkana ayo aya perwe okumfu insala kabili umutandashi ukumona ichipampa chakulangirilako lesa tulenge nifu okumfu insala nganshi nechilaka ukutila tulino kulolekesha kupipampa tienu ifya kulangirilako ukumona obumi uwa wina Kristu lekeni ife tube ipipampa ifya kulangirilako ifyenu lekeni mwemulangishe olubuto lwenu kumweo wa nsala pakutila inga kuwate nsala iyo vamo na ipipampa ifya kulangirilako pasyo tulesa wankanya Kristu uwa kutulipirilako wesu alitupela ubumi uwa mutende ukusangalala uka isulamo na maka mumyeo Yesu kabili ukuikala ubumi pakutila bantu inga fwayo kuwanga ifiria pele ni fishkuru pele ni fikulifo bonse kabileke ni kubeko vamo muno abo abashila sanga chiria lelo muno vushikuvena vachila soma no kulalo lekesha ukukonka kupita monse mubu lendo wabumi wapusana pusana abantu abakale abashia valia vanachipiasha abakale abashiku isha pita kuliomwa ume uo vale ese kapati kutu chamsebono kutontonkanya ena ali wafunga na mumano kupimi nina kunse kulia kulashi mikila yonomba bali mwene okutira uli omwa ume ali chipampa chakulangirilako ena ali chishibilo icho icha leso ntelela ulia mayo mukote wasangururwa uyomwa ile mulia mumusebo ne mishishisha kwe isaka kwa kunuma kabili nomba ifwe kwe bantu abacha itilimbi twali basekere nokutontonkanya kintu icha kupapusha chamsango shani chilia leo tuleiru kashikulu kutira chilia tali chipampa icha kulangirila kwa kumwewa miayaya mwali chichirile tata mutweleleko mutweleleko leke ni tuwele mwono kuya chisanga munobu shikutata tule inge ni tuwenga shia tupenu mweo tulefwa ya kumoneka angaba shila kuli imwe tulefwa ya kuikala ngapilia kulio muntu uo tuwalandileko ifya vipa kulio muntu uo tuwasasukile ena taso selemo ishiwi mkwasuka lelo ali umusu manganshi kabila atile chiria kilife wino we mwana chikulu amupale
and we lacked any space and walked away. Oh God, not knowing that that was a billboard. Not knowing that that man was a billboard that advertised eternal life to us. He had Christ in his eyes. Now we're hungry, Lord. We know where to go. We want to go to this place that the sign points us to, the Calvary, where we can find that kind of life, where a hungry soul can be satisfied. Yes, it isn't 3 miles down the road. It's just one step more. God, make that sinner tonight, make that one step, come to Calvary. From the muck and sin that he's in, may he pull up close to Calvary just now and stop and look up and say, Lord, I see your sign and I'm hungry. Fill my hungry soul, grant it, Father. While we have our heads down, will there be some in here tonight that wants to pull up the side of Calvary and say, Lord, fill my hungry soul, make me like a real Christian, the Christians of the Bible, the Christians that I see today that live for the Father. Would you like to be remembered?
to raise your hand now to remember me, Brother Branham. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Heavenly Father, there's been many hands went forth. We thank you, hearing your Spirit speak back to us, inviting them to the table of the Lord. Oh God, may they take that eternal step just now, never to return again, come up to Calvary. Let their light shine from henceforth, that others might see the good works and glorify the Father's name. Grant it, Lord. We present them to you now as trophies of grace, through Jesus Christ's name, while we remain with our heads bowed now just a moment. See if anyone would want to walk forward, make a confession, pray. He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. He I've had a lot of heartaches, Brother Branham. I've got children that's out in the world. I've got loved ones that...
Transfigured, taken out of this world into glory.
The little boy is a signboard in school. Papa and Mama, a signboard in the shop, at the work, in the house, in the neighborhood. Make them all your signboards, or they're yours. As your servant, I give them to you in the name of Jesus to shake hands with each other and say, God bless you, brother, sister.
and I'll pray that you'll be God's signboard. And then when they come back to your seat, you shake your hand. Say, God bless you, pilgrim. You are one of us now, and I'll be praying for you that you'll be a signboard. And if you people have not been baptized in water in the name of Jesus Christ, the pool will be open just in a moment. All right. A sunbeam. Jesus wants me for a sunbeam. Sure, he said, let your light so shine before men that they may see your good works. Father, may not only this be to the little ones, but may we all become like the little children. As it was quoted before, that except we become like little children, we not enter in. Our little tender hearts, like little children, we cannot see the kingdom of God. May our hearts be like little children, and we want to be that way, Lord, simple in our lives. Just nothing high-headed, nothing haughty, but just simple like little children, to love you and obey you and serve you. We know that we don't look for wisdom of this world because it's foolishness to God. We look for the mercy of God, and we pray that you'll give mercy to all those who are seeking mercy. And it is written, the merciful shall obtain mercy.
Amen.
Now we are approaching the table of the Lord. Oh, what an appropriate time, as you see in many of the altar filled, repenting, young boys, young girls, little children, age, middle-aged, teenage, fathers, mothers, see them coming, accepting Jesus, walking up close to Calvary because that they are coming to the table of the Lord. Not in a symbol. You only left us two symbols. One of them was the communion. The other was feet washing. And three it was, and baptism as symbols. Communion, feet washing, baptism. That's the symbols outwardly that we do. It speaks of an inner work of grace. We're to baptize someone in a few moments in the name of Jesus Christ. Father, there's many here coming to the table of the Lord. Let every Christian know that Jesus said this, he that eats my flesh and drinks my blood has eternal life. I'll raise him up at the last day. We know he said it. Now, Father, we pray that you'll prepare our hearts in tenderness and repentance. That we who come may not be condemned with the world. May we come as Christians while we ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
While their ushers or the deacons are coming with the table of the Lord, we're going to sing to him, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, while we make ready for the communion just in a moment. And the ushers will come forth, or the deacon, and bring the communion table while we're singing this.
There is a
chapter of 1 Corinthians, the 23rd verse, St. Paul speaking to the Corinthian church. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it, and he said, take and eat, this is my body which was broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner, he also took the cup, and we had supped, saying, this is the cup of the New Testament in my blood. This do you as oft as you drink it in remembrance of me. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he comes. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are sick and weakly among you, many sleep. For if we judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Now, in obedience to this great commandment given here by St. Paul, let us just remember this, that we are guilty, that some way and somehow the best of us are guilty before God. Because it is written of our Lord Jesus Christ, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. So we can only be perfect through our faith in His shed blood, for there's not one thing we can do to help ourselves. We have to trust in His mercy. So I shall pray for you that God will forgive you for all your unworthiness. And will you pray for me that God will forgive me for my unworthiness, for we're approaching the table of the Lord. We will pray silent one for the other. The body of Jesus Christ, this kosher bread. He take bread and break it, and gave it to his disciples, and said, take ye and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses as we forgive those that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. O Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life and giver of every good gift, look down upon the sons of man and forgive our sins as we in penance bow before thee. Unworthy creatures we are. And when we see the price that God paid for our sins by sending His Son, made in likeness of sinful flesh, and His precious body, I see the nail scars in His hands, in His feet, the thorn marks in His head, the pierce under His precious heart. This was all done for my sins, in the sins of my people. This, Lord, we repent of our sins. This bread represents that broken body which we're to take in remembrance of Him. O Father God, sanctify this kosher bread to that purpose. We ask in Jesus Christ's name. Amen. Like manner, he took the cup, and when he had supped, saying, this is the blood of the New Testament. This do in remembrance of me, for as often as you drink it, you show forth the Lord's death till he comes. Almighty God, creator of heavens and earth, and author of good life, the eternal life, the only life. Father God, we give to you this fruit of the vine, which we remember in your great, sacred, precious heart. As you, that night, knew that you were leaving your loved ones, you called them aside and took the supper, and said to them, I will drink no more of the fruit of the vine, though I drink it with you anew in my Father's kingdom. We are looking forward to that day that when we shall drink this with you anew in the kingdom of God, that great and noble night that shall come when the wedding supper will spread across the skies. We shall stand there redeemed by the blood that this grapes represent. O God, sanctify this kosher wine to its intended purpose to represent the blood of our Lord Jesus Christ, And may everyone that partakes of this bread and wine, may they receive divine strength, health, heal their sickness, forgive their sins, Lord. Heal my sickness and forgive my sins. And make us thy people, thy servants. For we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Supper being ended, the devil now hath put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, that he come from God and went to God, he rises from the supper and laid aside his garment and took a towel and girded himself. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he unto Simon Peter. And Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answering said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but my hands and my head. Jesus said unto him, He that is washed need not save to wash his feet, but ye are clean every whit. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garment, and sat down again, he said unto them, Know ye what I have done unto you? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done unto you. To the newcomer that might be in the tabernacle, this has been our custom since I've been a minister here, and shall be until my days shall be no more. It is customary that after feet washing, after communion, we observe feet washing. I think it's an order from the Lord. The women go to one room and they wash each other's feet. As an example, there was only three things that Jesus left for us to do. One, that was natural. One of them was water baptism, the other in communion, and the other was feet washing. All other things, such as touching, handling, and so forth, was omitted at the cross. But these things were commanded to be observed. And we find that 33 years after this, Paul preaching or telling Timothy that even a widow that was under 60 years old could not be taken into the group of believers unless she had lodged strangers, had prayed constantly day and night, and had washed the feet of the saints, showing that feet washing was still observed after that many years. We have record of it down through the ages. We still observe it here as the old-fashioned way of the Bible, that we do it just because that it's a commission, it's a commandment from the Lord, that we should do these things until he comes again, showing forth that we believe in him, that he did it. And he said here, I have given you an example that you should do to each other as I have done unto you. Happy are ye if you know these things and do them. Yeah. So it is our belief in the Bible that we should observe after communion feet washing. I think immediately following that is a baptism service. I know it's a little late, but remember, you see, our boss asks us to work a little overtime or something. What about the worship of the Lord? Many times they preached all night in the Bible's time. I remember one time in the Bible, a reading where Paul preaching all night, a young fellow fell out of the window and got killed. Paul went in his lady's body over the young man's body, and life come back into him again as he lived. And it's still the same gospel, the Pauline gospel that we still preach, the gospel of Jesus Christ. So now, the women have a room back here, and the man has a room here. And now, if you could stay and could want to see the baptismal service,
Any of you wants to be baptized, we have clothes here ready for baptism service, which will be immediately following this, which will take about maybe 8 or 10 minutes to finish the foot wash service. And if you people, men or women, who have never observed this, and you want a blessing in your soul, knowing that you are doing it, just when you put the towel around yourself to kneel down to your brother's feet, to wash the feet, just remember that Jesus put a towel around himself one day and knelt down to wash fishermen's feet. And he said, I give you an example that you should do to one another as I've done to you. Just keep that in your mind, and I'm sure there's a blessing ahead for you. God bless you now. Let the women go to that room, and if you just want to stay for baptismal service, just remain in your seat. The baptismal service will be following this service right here. And the man will come back here, and the women will go back there. God bless you.